kumbile kodwa andikwazi ukwenza nga kumbi bekumnandi silapha kodwa ndiyaqonda uyavumelana nam kuba kufuneka sihambe ndiyazi ukuba ndikude nawe kodwa tsalumnceba ndzoba nawe awukhumbula nomsa 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 vuka sambe
vuka
sambe awoni na
ilanga pumi
nomsa nomsa vuka sambe
vuka
sambe Welanga mna nawe nomsa jonga kaloku likesha lokuhamba nokuba kunjani na kufuneka sihambe nomsa